Yeah, slow B. Now she knows I only one and two. Yeah.
Kanacheka kama mtoto, penzi lake la maringo moto moto. Namuita abe, 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 anakuja abe, abe, abe. Kana nithamini, kana nipenda mimi. Ukiwa baridi, kana nipo makini. Touch my body again. Nice food like mashed potato.
Why am I wrong? We're getting nini? Vyote napewa rojo mixama hini. Basi koleza kido, nideke. Hata tukiwa kwacho, nipepe. Basi koleza kido, nideke. Hata tukiwa kwacho, nipepe.
Chane niko pale, na kwake sijawahi toa sale. Anavyonikubali si ajale, na falme kashanipati.
Kana uzuri kama Faima, na marashi ya Pemba. Hizo njonyo nimekwama, kwenye bedi na kwenda Tanga, Tanga,
Tanga.
Mina kwenda Tanga,
Tanga,
Tanga, Tanga,
Tanga.
Mina kwenda Tanga.
Mwaya mara, wengine nifate nini? Vyote napiwa, rojo mixa mahini.
Basi koleza kido,
nideke.
Hata tukiwa kwacho,
nipepe.
Basi koleza kido,
nideke.
Hata tukiwa kwacho,
nipepe. Mwaya mara, wengine nifate nini?
Basikoleza kido,
nideke.
Hata tukiwa kwacho,
nipepe.
Basikoleza kido,
nideke.
Hata tukiwa kwacho,
nipepe.
Basikoleza kido, nideke. Hata tukiwa kwacho, nipepe.